Here's another one.
Nani sipotoka sio tu Mungu paka shetani ta doubt.
What up? Tumia akili kabla ya kutumia. Woo. Manengo. You know me.
Touch.
Stamina. You know me. Busy, busy. Let's go.
Okay, niko peke yangu sina dada wala nduri wakinitaka nipo bana kunywa pombe Magufuli. Gigi kunipa papa mbiona wivu kana panda graph. Wambieni nipo Kenya napewa papa Jones na calligraph. Wambieni watoto waludi shule na washangaa wanauza K wakati Mwanza ziwa bure. Sa kankibia Mwanza kenda Tabora kaliwa chungeni msicheze yokote gerezani mtalia. Mini Yanga nampiga mdogo na mkubwa yani namkalisha ndanda mpaka Simba wa Yuda. Similiki dem, similiki shem, so kiniona na jichua, jua na maumivu sem. Picha mjoni, so amjui hata kusoma, kwa manengo, mekeka na mla muindi wa kuchoma. Na siyo bongo tu, nenda Mozambique, watakwambia kuwa, nauza chai ya langi, ubungo maziwa.
Kama jazi linasonga, wacha bomba ipepe, wacha bomba ipepe, paka tunatia nanga. Wacha bomba ipepe, wacha bomba ipepe, watoto amejivoga, kimia na nguvu zao za soda.
Chezesha kichula chula nkikuta na piga tano kagolini uko manula. Pole mnafiki Mr. Yuda mbele yangu wezi tamba. Naona unapoteza muda kamshenga wadogo janja. Wanaunijua fizulde wana shaka na mimi. Na data na mimi kisema wana daka madini. Mtu makini mchezoni nuze sura kwa nini. Ngumu kumeza Mr. Paka roo saba kazini. Ukiona natingisha kichwa chaki na zipu mana na vichwa viri na vyo tumia kila siku. Wambieni wapinzane habari yao tunaye wasije CCM kirumba tapigwa roga zambao. Shoga ukiko safumba danga kusubi kogo ya mapenzi pata mchumba tanga kula sana unga wanga kipata dem kisu tafuta chumba
kama jahazi linasunga washa bomba ipepe washa bomba ipepe paka tunatia nanga washa bomba ipepe washa bomba ipepe watoto amejivoga kimia na nguvu zao za soda watu zima cheki tunavuka boda
watu zima cheki tunavuka boda.
Mistari mitamu, tega sikio ni uonjeshe. Yani mini mtamu, paka nandi, aliniomba ni mnogeshe. Manengo ni chuo bro, na siyo veta. Na pigaga gita, kinanda ize zeta.
Mbeno tabili wa ndoto, mizi ndoto zinanionea. Mana kilala na mto, wanautaga na ugelea. Na ununda wangu wote, siya ikuenda segelea. Geto na vuta subila kuliko poda na mea.
Mini mesha zoea ngombe, na mbuzi nusu. Kwa hiyo sirizishwi, na demu wenye kikuku msichojua. Kwenye korabo na mkalisha mkali wao mkude Simba paka na mkali wenu.
Kuhaso ndo kauli mbiu amkeni washikaji. Unaweza ukafa na kiuno kuna kaa ubungo maji. Likotoka ni hatari akiombeki hali mbaya. Hata nkifa bila gari ntendesha kwa gari
laya. Kama jahazi linasunga washa bomba ipepe. Washa bomba ipepe paka tunatia nanga. Washa bomba ipepe. Washa bomba ipepe watoto amejivoga kimia na nguvu zao za soda. Watu zima cheki tunavuka boda.
Watu zima cheki tunavuka boda.
Zima cheki tunavuka boda. Oh my baby. Acha bomba my baby. Oh oh. Acha bomba. Acha bomba.
Touch, touch, touch.
Tumia akili kabla ya kutumia.